Aber Sex.
Katamba wasipai, I never seen before. Mwani aje ni jidai. Sweetie, nimesizi niko hai. Penzi lako tamu hivyo, linalewesha kakivai. Wana nisimanga, nakula na jilamba. Eti ni oshamba, sio mapenzi. Ah, kama penzi linge kwa chumba, ninge limenya kama jenza. Walisema hayawi, yamekuwa. Mimi na wewe, do forever. Aya, forever, 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 do forever, forever.
Slicer. Music.